Ate Musaza Kyaddondo okuwulira omusango ogw'obutemu oguvunaanibwa Christopher Okello Onyum kuzzeemu olwaleero n'omujulizi ow'15 nga musirikale wa poliisi omunoonyereza James Esalaiti. Onyum Okello Christopher avunaanibwa emisango ena egy'okutemula amabujje nga 2 omwezi ogw'okuna omwaka guno mu kifo awakuumirwa amabujje ekyaggaba Richard Development Center. Omusasi waffe Betty Ziwamukisa Kasowole kabituwe.
Omujiri zono S-Light ategezeza kooti nti omuwawaabirwa Onyum yajja mu ggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi lumu omwaka oguwedde. Era omujulizi anenyodde kooti nti passport zonna Onyum zaalina eza America zonna ntuufu era zaamuweebwa mu mateeka. Agambye nti kino baakizuula oluvannyuma lw'okuwandiikira ekitebe ky'America wano mu Uganda ekyabakakasa nti passport zino zonna 2 bazimuwa mu mateeka. Okusinziira mu biwandiiko okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'abafuluma eggwanga, omuwawaabirwa Onyum azze ng'ajja mu Uganda nga bw'afuluma ng'ajja nga bw'afuluma.
From the reply, where are you in position to ascertain his last travel history?
Yes, my lord. From the reply, his last travel history was on 28th of January this year, when he crossed from Uganda to Kenya via Busia border, and he made a return journey on 9th of February.
He went on 28th January 2026 and returned
on 9th of February 2026.
Via what border
point? Via Busia still.
Okulira omusango guno kukyagenda mu maaso. Kulwakirana 8 akatanyeza 8 CBS FM, nze Betty Zwa wano ku kisaawe eggaba.